as I was telling you, we had an operation today.
Subaxnimadii saakay waxaa jirta in ciidamada isgarabsanaya Amisom iyo kuwa xoogu ay weerareen bar control oo ku taal halka loo yaqaano Bariire, annagoo burburinay jidkooyadii halkaasi tiilay. Al-Shabaabna way ka carareen goobta, mana jiro wax qasaaro ciidamadeena wadajirka ah ka soo gaaray howlgalkaasi.
Waxa la sheegayaa in howlgalkaasi aad ku soo furateen dad u xirxirnaa Al-Shabaab. Maxaad nooga sheegi kartaa?
There were hostages that were released from that office block. I haven't gotten the details now.
Arintaasi way jirtaa in dad u xirnaa Al-Shabaab howlgalkaasi lagu soo furtay, laakiin waqtigan hadda la joogo xog buuxda kama bixin karo arintaasi. Waxaanse ku xaqiijinayaa in dad u xirnaa Al-Shabaab lagu soo furtay howlgalkii dhacay.
Haddaba maxay tahay talaabada xigta oo aad hadda qaadaysaan?
I won't tell you what we intend to do, but maya,
idiima sheegayo waxa ku talagalkeenu yahay iyo talaabada aan qaadeyno, laakiinse waxaan ku sheegayaa inaan sii wadi doono howlgalka Al-Shabaabna, aan sii baacsan doono oo aan si joogto ah u sii wadi doono dagaalka aan kula jirno ilaa inta aan ka sifeynayno Soomaaliya oo dhan.
Until we've captured, you know, the whole Somalia.